Wagwan, guys.
Wagwan.
Welcome to another episode of the Sanity Loop. And today we are going to talk about men's health. Basically, last week was Men's Mental Health Week, and we thought that we could talk about it as this podcast. So, guys, I have a question for you. Mbona mpendi kuongelelea mental health yenu? What's give me the gist.
Anyways,
guys, it's your boy Ned Omolo, aka Don Omolo, aka Mr. Producer here.
Okay, so me when you could introduce. I'm so sorry, guys. Celine, heavy mama, representing.
It's your boy Casio Cafuego, aka Daddy Longshot.
Ish, okay. And it's your guy Nathan Kamakawaida, aka Mr. Fix It.
Yes, yeah. Indeed.
So, back to question. Yeah. Which one is it?
So, nilikuwa nauliza wase, mbona hampendi new. Uwa mnajifinilia, like, hamtakangi kuongea.
Manze, hiyo adi umego deep, bana. So, utuulize tu swali straight up.
Wate, hii episode sa tunajandani, nasama tu kweli. Personally, for me, kwaza as a man, tunafeeling, yani, tukianza kuambia madimu, vitu tuna go through. Bata, wata kuja kuitumia later on. Mata, tele siku manze, ukwana kakitu, wano, tile kusaidia gini, ugonjwa imekumaliza, wano, manga, so, tunawana.
Amba, izenye.
You know, women are emotional. Hii atafikiria kitu wala, hiyo time tu anafikiria kwa atasema.
Yeah. So, kenye itakuja kwa kia.
Mbona niambia mbima shida zangu, magonjwa zangu, alafu mbeleni haikuja kuitumia against me. Heri tu nikaituti nini, niseme tu wa zamani, niambia mabrazi yangu kina Jonah, kina Rain, wambia tu bro, mbe kwa Dubai.
Si hata kwa madame peke, like generally.
No, men talk to men. What you guys don't know, men talk to each other, but we don't talk to you. We do talk to each other. But you guys, tuna feeling, yani, there's a thing you guys,
so that's
that
back.
Kwa geni.
Apana, but let me, there's something that happened, on Twitter, kuna mse alipost, it was a guy, na alikuwa amechapwa na bibi yake. So, this guy posted, vile amechapwa, and let me tell you, ile backlash alipata, ilikuwa mostly from men.
Yeah.
So when you tell me ati, because utapata mwanaume akisema, atamwambia unaezaje pigwa na bibi. You get. And you don't even know what happened.
Because
unajua kuna mademu wako toxic, for sure.
Okay. Can I say something? First of all, when you, there's one thing people don't understand with this generation, story of anonymous syndrome. I'm not sure if it's called anonymous syndrome, but your anonymity on the outside world, your social media. Bro, anybody can say anything, and there's no way you can take them. No. We will try, you're doing your best with saying something so that you can get help, but unfortunately, that anonymous syndrome iko, na inapatia wasee kiburi mbaya. So unapata msee anaweza sema anything
online.
Yeah, cause anajua hakuna kitu utamfanyia. Ama utampata wapi?
Kwanza hapa in Kenya watu.
Yeah.
So no, wanatafuta IP.
What I can say is the guy used a very wrong platform to
especially Twitter.
Man, hey bro, ulichagua tu violence.
Let me tell it to my man, David. Napenda tu swali mama kauliza. Generally, will you open up to your lady ama a lady in general?
It depends. I'd say it depends because I have to be in a, we have to have a connection before I even open up to you because I can't just open up to someone who I haven't built trust with. Because where is your manze? Unajua kuna wasi wengine unaweza ambia kitu bana apate podcast topic.
Kuna kitu kwa mimi
tu pia na kuna mimi unaweza kufungulia
podcast kwa sababu una story yako ndio ingekuwa topic
ya. Anyway, point is
mtu huandika unasemanga vitu una relate. So
So thing is this, as in naweza sema umself gablana. Because hiyo audience yenye alikuwa ame expect a very bad outcome from the wrong audience. Yeah. A very good outcome from the wrong audience. Na hiyo expectation yake ikampiga chenga. Unaona? Yeah. So thing is this, I find it hard for me. Okay, I'll describe myself from my own experience. I find it hard to talk about my problems because I don't know how that person will have another outlook of me after major what I go through. You get?
Yeah.
As in, ataanza kunibebaje.
Mi generally.
Kitu ya kwanza ni,
yeah.
ataanza ku feel pity for me. I don't want anybody to have a pity party for me.
Like,
hey bro, ati wewe manze na kuhurumia bro. Fuck that shit bro. Wewe bado ni encourage unaanza kuniambia manze hizo zinakuwa mingi mpaka zinakuwa nagging bana. Una get? As in that is from my own point of view. Hiyo ya ku get pity party.
Yeah.
I kwangi of any meaning to me. I understand that maybe your level of care is iko huko juu, but
mi generally hata ku open up to assure any, even my sisters are very hard for me because I feel very vulnerable. I feel I can't go uchi. Umeona unajua everything about me. Mimi kina kulala mimi sio nafikiria nini. Yes, kwa na wewe hapo utaniambia oh don't worry them, but unajua tumeshawachana, sijui literally unafikiriaje na sijui mwambia watu gani. Back to what I was telling you.
But then even hata wanaume wenyewe uwezi, you just can't trust anyone. Yanajua uko na boys wako but ujui pia yeye maybe anaenda kusema baadhi unajua ule msee ati
but haiko kwa mwanga let's just bring it to that point. It's not that common in men because if at any time ladies come together they definitely get time to give each other some banter. So unaweza pata wewe ndio topic of discussion.
Wacha nikwambie wanaume ndio usengenyana tena kwa mazimu. Hapana.
Guys think we do but imagine.
Sisi tutasengenya gava, tusengenye Chris Kirubi, Bilal Debi. Tusengenye vile msee alishindwa kuamsha manzi alikuwa amepewa one pass.
Wow.
Yeah, to understand it strong, yes, like see kitu ya maana but feelings I'm say. See, yet unangi feelings ikiwa that serious. That's why we don't talk about them. But for ladies.
But it is, as in, I feel like even us ladies have a role to play. Tunafaa kuacha kuwa, like vile ulikuwa unasema mtu anaweza use against you
later on.
I feel like that's very shitty. That's a toxic person.
I'd rather avoid that. I'd rather take a risk to tell my homeboy mwenye maybe pia anasema than tell you. You get the risk I can take telling my homeboy. See, of course, you can't trust anybody, but you let it come from Jonando Ali leak than coming it from.
So, what are you? Nikulize, to send you a DM, what am I going to do?
I don't tell you for anything, given my past, my actions.
Why? It means that you don't trust them.
No, it's not even about trust. I feel too any. Maybe at court, I'm going to be there.
They are Colombian.
Maybe
my past relationship is not that long. Two months, three months. And by the men, if you really want to talk to these women, make sure this is not for long. You can attend for 1 month, 2 months.
Me as a sidani ni ata the longevity, as in I feel like vile umeona huyu mtu like umeconnect na yeye, if you vibe you vibe, if you know how this person treats you, cuz imagine you can tell mtu mwenye anaweza though watu people pretend. Me, I just think, I don't know if you guys follow your instincts, juicy madem watu tunafuata
my gut feeling,
tunakwanga nazo gut feeling, so me I think you should just follow that
man, but
It's
you know, what do you think about
it? Yeah. Me, there's one thing. Nando nikuwa sikiza bila ta comment. Me yenye mi siambi yangu watu shit.
Hata demi yako.
Kuna vitu mwambia demi yangu, but like mimi namtrust fully. I trust my girlfriend like so ambia na so much, but kuna vitu mu feel like nikimwambia nikumpea more stress because as you said like females are more emotional.
Yeah.
So kuna kitu yenye mimi naweza kuwa inanisumbua but I know how to deal with it. But nikimwambia sasa itakuonekana nimemuongezea a baggage or a weight.
Hebu lisote kitu.
So unaona
sasa already slow. Hook on my back.
So utapata iko. Yeah.
Utafanya kwa even harder to
hand. Look at the baby of Yoshi
Dennis. That's a good.
Naweza kusaidia
aje? Than someone.
Niambie tu nikusaidiaje?
Yeah, juu. Kamina sema me like before nilikuwa naongeanga but nika notice ukiongea by the way like it never helps you. Ni kama like useme kuna vitu zingine kama kuseme like as a case scenario let's say like umeenda kaibiwa ukilia itakusaidia kupata vitu ulibiwa, it won't, una get. But if you just sit down, alafu uchat away forward from how you can recover and all that, it will be way better than kulia or kuambia watu, hey manze nimeibiwa simu na wata kuchangia. Una get. So like ni posa zingine kuambia watu vitu, but be careful what you also tell them. As a man, at the end of the day, like, manze jijue, kuna jitambua, na juu neza sort out most things without even telling people. Kaya, there's this thing I saw online, and it's something that me ufanya nowadays. So instead of telling people, just have a journal,
right?
You can write every day, zile stress umekuwa nazo in that month. And by the end of that month, endo angalio journal by day, uta notice most of the things that we as humans worry about, zinakwanga. Zuko watu za ufala, like, zuji sort out zenyewe. So at after that point, nuna noticing, you know what, I don't really need to, like, have everyone in my business, or really, okay, really worry about it, which is bad, but it is what it is. Me and Nyemisi, I don't worry so much.
Okay, mi neza sema tu you should filter. Unezambia mseshde ako, but kuna vile unaweza ifilter, usiwambie.
Why filter?
Because hata mimi mwenyewe siwezi ambia kila mtu.
Mbona tukikwe down for it na nikwambie like why filter? Then I'm not going to
reveal you.
Lakini yoni point
one. Hiyo ni because wacha nikwambie kuna vitu vile tu mmesema utaki kustress dem yako. So umefilter. Unaona kuna vitu hujamwambia. So mimi na feel instead of kama vile wewe ulikuwa unasema ku trustingi at all even your sisters. Unataka kuniambia si wao ni familia yako. Kuna vile wanafaa kuwa there for you. You get. I feel like ni kama unoverthink. And
but I think in hiyo sasa hiyo ni case ya family to family. Kuna family zuko like hivyo where you tell each other everything. Na kuna family yenye mnajua umse like vile mimi namjua kupoa. Akiwa pabaya kabisa ndo atakama ni mbili.
Atakuja ni show.
So you don't need to like talk
like,
about
it. Personally, family we don't like.
Yeah, pia sisi atakuwa nge like, oh manze, wow, that was, yeah.
Kwanza, miko za nini chali, so kuna masista watano.
Yeah.
Muonge na masista zongo like once in a while. Kuna mwangana usita ngu tuko close, na hata unge tuko close, kuna mtu zili angatu kumuambia.
Kuna vitu, so kuna vitu unamuambia.
But hizo ni vitu tu normal, ati ye leo, nianze babs, kuna ude milo wana niambia. But hile vitu zile deep and delicate, you'll never find me calling my sis. And yoni kitu beze milo, men don't open up, women open up a lot.
A lot.
If someone is around 5 in the morning, kunipea chai, nyata ini, and you also, but ye lakini imembamba. So unu unajua uchane na you like.
But unaona ni aje net, like picture this, because for me I also had that trait, like I never really used to open up to my to most of my peoples because I felt like nobody would actually listen to me, you get. But and then the lady I'm currently dating, I'm currently in a relationship with, I mean, help sana, because I saw it that she told me stuff, like stuff really intimate that, like, to yourself you don't feel like you'd ever tell someone, but I saw it in her that she actually gave me that level of trust with her, that kind of information, you get. So ukiona hata sister yako vile anakuongelesha, hiyo ni anakuonyesha she has that level of trust in you, ndio kwa maana anakuamshadi usiku kukuambia, unaona. So for me, I felt like it's only fair for me to reciprocate like the energy you get, because it's only fair. If she's trusted me, why shouldn't I trust her back?
Yeah.
You know, na? As in, it's
trust
only...
Trust is too...
Yeah, it's sort of like a two-way traffic, because there's no way you can trust someone, the other one doesn't trust you, it'll work out. Because utashanga mbono msara nifichia stuff. You know, na?
Yeah, that's how it felt. Kani kitu yenye like ni serious, nipo wambiani.
Yeah.
If it's something you can handle, then do it.
Yeah.
But and you know, man, it's a little,
kila kitu unaweza handle. Yeah, man. Si huo na tuko na solutions.
Ndio hiyo beauty ya women, sababu kama kwa najua ni imekuwa overwhelmed. Lakini yeah, bado una feel. A baby itakuwa tu.
Yeah,
that's
what
women help.
Yeah, and I think that's the
one. When they shout out to our women, but
most of them.
Before that, it was Father's Day. So for Father's Day, of course, like my sini like a day for men, so like men should empower all the
children.
Yeah. Get. But sasa unapata hii scenario ilikuwa funny. Just as me kuna big sister. So my big sister went all out like hiyo time tuseme mzee alikuwa like outside the country. Sindo. Mm-hmm. Then hiyo place ana stay like imagine my sister aliongea ni nasi wakamtengenezea keki happy Father's Day. Imagine like wakam surprise. Mm-hmm. Alafu sasa mimi niko happy. Mimi na relax na mwambia hey happy Father's Day. Imagine. Like pia sisi bila tujitumai
zetu. In short take yourself seriously, you matter.
Speaking of which, pole in a bit to our topic. Kwa hiyo Father's Day nikakwambia kila mtu akamwambia kuna Father's Day na you like make sure you appreciate your mom.
Yeah.
You know my child na because your day, my pal, I was with Michelle and his girlfriend. Nicole is a nominee by that person.
The worst thing ni kami like me and appreciate mzee wangu mbaya. But sasa wezi mwambia hapo I love you.
Wanatumanga ile
emoji ya. Wewe ndio mzee wako ati eh mzee.
Atakuangalia yeye buda. Ni nini umefanya dude ni hapo?
Ndio umekuwa eh.
Hilo ni mmeweza. Alikuwa high school kijana kama na gazeti mimi kwa namba zake. Mimi hata hiyo imagine hata moment kai yumo naitama. Natakuwa niko na hata mzai pia ni mtiaji alikaa na gazeti. Mimi niko na madhangu.
Not only that, really notice kitu moja pia like I saw this stuff from Edgar Barre, one of Edgar Barre's slides. Niliona alikuwa amesema kuna demo alikuwa amesema by the like Edgar hakuna vile wewe unaweza saidia like history ya time ya men's health nini because as in who posting most about men.
But
Edgar Barre alikuwa straight up akasema men don't even they don't even care by the they don't even our because they want to kuangalia tu statuses zangu our responding like even most of the people who respond to like my posts are even ladies man like how will I even want to help the men who don't even help
even but what I was saying yo post ya mental health hata mumbikwa group gani post hey guys
talk about man of tukua na journey mental health week bana
ni mental yani we don't even know our days
but ukiangalia hata watu wenye wanajiua percentage kubwa ni wanaume na ni due to depression and it's because they are not opening up.
Man,
imagine just me. Even end up one therapist man end up
therapy
why
for a over my dead body unless anyewe nipate nile clinical depression legit
exactly yeah. That's why I'm saying go for therapy
but unajua like sasa unaona wewe for you it's easy kusema go for therapy mimi hapa even college sasa mbona niende
therapy
therapist ni mtu anakaa chini anasikia
ni different
exactly what I'm saying
alafu ananiambia tu Kenya na do na labda anajua
sasa hata sivyo sometimes you see you're not unajieke hiyo kitu. Sometimes hata ukienda kwa therapist unaongea you're letting it out.
Yeah.
So sometimes you even feel good that unaenda unaitwa kwa mtu hata akujui uko sure hataenda kuambia watu.
Yeah.
As compared to vile mnasema mabeshte wenu, madem, ama mtu wa familia.
Kwa kitabu kunaandika tu juu mimi na feel kwa.
You see that's good. That's good. You unaandika kwa journal yako exactly. But sasa kuna wenye wanajiekea kabisa. No wonder wanafika hiyo point. So there's so many ways that you can get rid of that.
Yeah. That's true like and pia like your story like Men's Day and all that at vile watu wasema I go bare support men the worst thing na pia mimi like najua mimi uifanya sana as a man siezi taka mtu aseme manze mimi nilisaidia Jonah ati omoke ama nilisaidia Jonah sijue afanye nini never
hiyo
ile manze ile ego niko nayo heri nipitie shida peke yangu na ni triumph peke yangu nisemi at least I did that but at least nenda mekamali anambia tu eh manze jokuna Jonah kwa nje manze
nilimuokolea
sahi manze
but then uone hiyo huyo mse ndio uko na shida si wewe
but okay my brother helping me like than a female.
You see, you see.
No, I'm just being ready, guys. Then rather jo
nanga. Okay, that's your opinion.
Yeah. 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 Ati niseme like ni kapa kasi jo.
Yeah.
Than if we are female, sorry. No offense.
But no, but nasema like when it comes to the professional setting, right, whether for me or a lady or a man, me any help is okay. Ju pia nimenotice like most stories unapatanga like women ndo sayo wanaku hold up like
unapatanga
sana. Yeah, even though you kuwa. So hata ndo maana ukiingia job yoyote alafu wewe ni chali upate boss wako ni dem, hamtakuwa na mashida kama boss wako akiwa chali.
Okay.
Sasa yes, sisi ni different. Sasa wewe uwezi sema ati oh mimi manze sitaki sijui ati dem yoyote anisaidie.
Nasema sitaki dem umeniambia tu preference. Like niambia nichague ati muombea nisaidie mimi ndo nisaidie kufika. Nitasema ati jona nisaidie kufika hiyo ladder.
I don't know if you guys follow cartoon comedian. Kuna hii video ali make ya boyfriend yake alimwomba 50 bob. So akaenda katangaza everywhere. Ilikuwa kwa news, ilikuwa kwa radio, as in everywhere, like and yet tunafaa tuache hiyo tabia. It's just our nature.
But mnaweza amwezi
even fine, we don't like, we very feel tuna feeling uncomfortable kwa madem do kwa sababu hiyo kitu yani before hata nikupe tu nipe tu hata mia.
I hope you guys can see it from this perspective as I do. Why do you, for me, I feel like men don't actually really open up to women because you
also
feel like
also the men to see funny again.
No, but generally
me see bias against gender.
Okay.
Yeah.
Okay, sawa basi. Acha mimi niacha niweke vile naiweka. As in tunashindwa ku open up to a lady because we know in the long run it will come out. Not even in the long run. In the short run when she's probably having banter. Ita come out.
Hey, by the way, mazee nilisaidia ngari yeye aliniambia haya kuna depression. Hey, mazee sinika msupaja anampeleka ambie. Hey, man.
You get me?
Oh my God.
Hey, mazee mimi nasikia kujikatakata. Mimi niko hapo hivyo mazee anambembeleza mambo.
Sasa kama unapelekwa ambio, tunapelekwa ambio.
Sasa unasikia?
Awe relax.
Hey, mazee WRC hapo. Don't you think ladies should actually slow down on telling other people stuff,
yeah,
so that we can
we
actually trust you?
As in,
yeah,
ni kitu tunafaa tujicheck pia sisi.
Kuna mtu like me for sure, I know a lot of men are dying inside,
yeah, man,
but are smiling
on the outside.
But unajua,
Nanda nasema hata si lazima ikue. Bethe, I asked a question. See, hii swali ilikuwa ti opening up to us.
Yeah.
Kama dem. Ilikuwa generally.
Actually, ndo nilikuwa niseme. History hata si ati opening up to women.
Exactly.
History hata mademu wangekuwa naongea ama ungei. Bado wanaume wangejifanya juu ya ile statement ya. Jifanye mwanaume. Mwanaume ni kujikaza. It doesn't matter.
Mwanaume aliani.
Kama ni, like the thing is, isikia nikati, oh, mademu ndo wazia kia hondo wanafanya machali. Wanakuendezi mashida zote.
Ama si kuna mavitu zingine mingi nilisema tu. Well, about being a man, for me, ni kuna muski za R&B, muski za
rare chaizo.
Simu relax. Kuna mtu zingine mangani mango maza madimu.
Hapana, who still says that?
Yeah, toxic must be.
Yeah.
Of course, bado kuna zingine.
Watu wa Americans.
But kuna vitu zingine upei kuwatch kachali. But kusikiza.
Hapana, hata to hell with that. Yoni unasema kuna
muski.
Nana litualibeo barometa ti. Kwani program hii kama ilikuwa for women.
Ni kama kusema si madam to see watch futa.
Futa.
Lakini no, imagine
chama
gorgeous. No, nimesema madam watch ni futa fanya anything like but Charlie unakaa chini unaangalia Love and Hip Hop Atlanta.
For women only.
Nikulize neno ni msemo dramatic.
Mimi. I think.
Romana basi.
You see?
Mimi siwezi watch Love and Hip Hop.
But then you're watching nini?
Nilikuwa na watch ku keep up with the times.
You see?
Love and Hip Hop nda watch. Ndenda nianze kuongea na Charlie Mganeti. Oh, my demon.
Kwani sasa ulikuwa unaongea na Reggie wa Mustafa? Sasa mimi nilikuwa unaongea na binti yangu
jana. Let me tell you.
Utakujua jeshi yako ni mdema machali.
Boy.
Mwambie, sijui mbona hata mnajikazia. Mbona mtu asiwatch kitu anataka kuwatch? You're leaving guys to depression. And shame on you.
So utakuwa depressed juu watch.
Sasa
maboys wangu labda hata watakaunt nikilala juu nimewatch.
Mi by the way, hakuna mtu ananiambia. Mi bado najiamini tu. Hata nikiwatch hizo vitu za mademu.
Kaza nikuulize swali, ni Nipsey Hussle angebambika kaongeza. Mbona watching
love?
Uwezi
pia open up, uwezi sema kitu kama like maybe money wise uko poa. Sasa uwezi sema uko mbaya kati una kufia tu na madeni ndio ufike level
ya jacket.
Ndio ufike level ya Jona. Ati Jona ameenda Malindi ananiambia nenda tukifike Malindi. Mafiti.
Babu sema actually si poa kwa ule msi anakuita na anajua mko in the same status. Unless akuite ikuwe way beforehand na ukuwe like
everything.
But to put mse in that scenario, hiyo ni
ufahamu. Na yeye mwenyewe anajua.
Lakini pia wewe pia kuwa smart enough kujua kama ufiki tu bei ya vitu fulani, lala nyumbani.
Wewe lakini sisi tunaweza kufanya. Unizi imagine hata kuwa na best ka huyo. Mtu akishapita form kaizo mara 5, mtaendelea kwa best.
Hawezi. Hiyo itakuwa tu ya WhatsApp ile uko fit, niko fit.
Hata
ungei. Ndio, na pia ndio the beauty of life. Kuna mabest yako wengine u level up, wengine u chikani. Life ni unpredictable. Na pia ni sad. Ni beauty na pia ni
kuna sad part of it. But I don't feel like you should treat your other friend. Cause wacha nikwambie, one day uko juu, siku ingine uko chini.
Na endo,
exactly. So mi si feel ka unafaa kucheat mtu vibaya. Ama,
I never treat anyone weird. True.
Like if you know your friend can't afford this, like you, kama vile mnasema, unaweza mpea time. Like tuseme 2 months ama 3 months before.
Maybe
tu atuka kuenda cost or something of the sort. Sasa akikataa ni hiyo ni choice yake, but ulimuita na ulimpea time. Tuseme kama uko hiyo level, uko na wale mabishti wa kuambia kesho twende coast na wako sawa. That's fine.
Yeah, do it. Yeah.
But if you know you have that friend in your group, don't do that to them. Itamfanya feel vibaya and trust me, hizo vitu zimu affect.
Actually, I think into the next point, your men's health. Juna patanga like so many men struggle, especially when it comes to sasa in their relationships na women, to meet standards zenye hawezi meet. Unapata dema nafanya unachukua loans, juu unachukua nini kumbamba.
Manze.
It's not good.
Any other than that, imagine me nijaifika yopo.
Like ile, unajua ile.
Najua, lakini nimeiona.
Simanisha tichukue loan ya 20
jizo. Lakini najua, nakuget. Ile vitu dogo.
Tuseme tu, ile nyatimsewa, amesema Yesu nipeleke date, tunaambia beshte yapo, nipe punch, nipeleke ugembe date. Yo bado ni kuitisha
tu. Tunakombia, kipenangi yopo.
Ya, yo kitu sipuwa.
Pe punch, mitakula nini?
Mi kwanza.
Sanford.
Si labda alikuwa na 2000
Sanford Tennessee.
Berebu.
Sanford na Tennessee.
Actually Kenneth Lila amesema sai.
Hiyo ni out of pressure. Hata hii ni out of the topic.
See, I'm just asking.
Wote ni kwake on the spot since we're the lady hapa. Hebu niambie tu budget yako kupeleka on a date ni roughly how much? Just a good, not a ile tu, a basic budget tu lenye. Ile ndio nimekwambia student tu nikaje. Una feel
So of course kuna food na kuna drinks, ndio. Tuseme cheapest ni 1500.
Power cheapest.
Cheapest.
Mnakula na mnakunywa drinks.
Hiyo
ni cheap.
Hiyo ni cheap.
Ah, cheapest. Of course.
mtakula mshibe na bado mkunywe drink.
Mm. If you're going to a really nice place, then maybe a cocktail, or if you're taking beers, two of them.
Makes sense.
Sasa if it's 3k for the both, but but like si kila msee anaweza afford hiyo. So no, sasa hiyo ndio issue. So kuna msee labda anasikia hapa anasema Useline na bekumpeleka date. Alafu anze kujingisha
leo. Get that out of your head. Lakini date mtu mwenye unaweza peleka kwenye unaweza afford. Usiende de mwenye unaonanga honestly hapo kwa Insta stories ana posta kwa Emara.
Kuna kitu by the way.
There's a place better than
Live within your means, or if possible below, as in usiende ku imagine kama uwezi maintain
your hadi raba bandu katika
exactly kama uwezi fika hapo achana nayo. It's not basi ya ujafika hiyo point ama when are your dem hamko compatible basi
true
jupi na depend na vile kile dem anataka
Periods.
So, and then any tweet of the week. Any things we should normalize as men. Mental health issues. Going to therapy. Asking for help. Showing emotion. Speaking up. And not being okay. Realizing you're not okay.
Si kila
time mimi hapo asking for help. Ai, mimi kana enda mali, si tafute direction. Acha nipote.
Lakini heri nipote pia mimi. Kuna Google Maps.
Bana.
You see, this was the whole point of the topic. Hakuna mtu amesema.
No, but una imagine uko town alafu unaulizia mtu directions. Next minute unapata umemagiwa.
Na wewe ni mwanaume. Demo unajua
hata nikushow hata nijue nimepitia hiyo place ili niende hivi mbele nipigie kona huko mbele then nipige U-turn nyingine trick you can be lost can never be
true.
Okay, hata mimi wewe na hiyo biscuits ni
trick. So I think peer by the history of men's health, it depends like with your like your environment and your circumstances by the
So we can wind up.
Because hakuna vile
unaweza
you don't have to suffer alone, bro.
Yeah, let's change this.
You don't have to suffer alone. I understand that we all have egos. and but we can't all be eagles. So I mean, it's the truth. I mean, we can't all be eagles, man. Life would be boring.
Yeah.
So as in, the easiest thing to do is just suck it up and understand that people care outside.
Don't suck it up.
Suck it up and understand that people care outside there. So you need to just, if you're going through a lot, you just have to, you have to, even when a say a man is a bottle, akiingiza maji ikiingia kwa hiyo bottle na ijae, ita overspill. Na sometimes ukifunika hiyo chupa kama imekuwa na too much pressure in a burst. So you'd rather just pour the water and have some more space for air to breathe.
But
rather than have it burst in your face.
I'll tell you one thing. People care, but with a limit.
Sindio nakwambia, you know who to tell.
Yeah.
Know who to tell.
Yeah.
Yeah.
Yeah. Anyway, guys, just tell us in the comment section. Engage with us. Tell us, men, tuambie ni, why don't you talk? Mbona mungi?
Na mwende hospitali bana.
Na hawa mungi wanasemanga ati, oh, misi zienda kutritiwa. Baby, we forgot to talk about something.
Yeah, baby, they had a fact.
Like, you see, us women, we talk about breast
Should
cancer,
I say it
something
really?
Called cancer. But you won't see men talk about prostate cancer. Why?
Because
we
don't like talking about prostate cancer because those niggas put their fingers inside our manholes, man. Me,
but
I don't.
But even, us
even if it has changed, it's still something going through your booty, bro. Mi hakuna vile mi nafanywa
so
kama si MRI acha ni fure glands ah we hapa we comedy style we as in like but
Ned, what do you have to say? Heri ukufi ama heri wendi wa tuseme unaona hauko sawa exactly
wanidunge kwa batu
mimi za kwambia tu one thing nikiwa na hiyo prostate lakini ndio miss endangi hata hosi like
kata sai unaona this is a problem we have
lakini, but picture this man say like yo like come on
no,
like
don't
say
picture, most, guys. Actually,
no let's put it this way like say cuz most of the prostate exams no your fact na jua watu wanigeuzia I don't want to get cancelled most of the prostate exams come when you are between 39 and 40. That's when you need to take a prostate test because those are the times when most people get prostate cancer. Actually most 90% of people get prostate cancer after 40.
Listen, unapompewa
anesthesia
ama
unafunga tu anesthesia nini? See, you see it alter the results.
Oh.
Okay. Walai.
Hey.
Yeah.
Yeah.
Kuna tests.
Malizia tu historia yako. Malizia tu.
Thing is this. So that's what I'm saying. And most of the time, at that time, most men are fathers.
Yeah.
Most men at 40.
For sure.
At 40, most men are fathers. So, and I consider your aspect here. Manze, somebody is putting a finger up my ass.
Okay, TMI, guys.
Exactly. It's the truth.
And when I'm canceled, we let you say my father. When it's your father, don't mean it happens. So, but when
you
say?
So, Najo, you have to like be the man. Because I mean, your child is looking up to you. But anyway, that's what I think. I think like most men feel like it's going to be detrimental to their aspect of them being a man in their family.
Aspect.
And
with that, yeah, Manzi.
And you guys, so we went up.
Yeah.
So Manzi, you guys, new week,
new vibes,
new grind. Adios.